Hela when you in Balea, me baby. Hela when you in sweet lamb, lom kutlane. Hela when you in Balea, me baby. Hela when you in sweet lamb, lom kutlane. Mangatin kota when I'm Balea. Ngaba mehlo wamavaleki. Phela wena vele imbali yami. Isihlahla sami esiqhakazile ngishehlo. Mina baby wami. Ngicabangela iringi kuphela into engicabangayo. Mina sithandwe sami. Ngicabangela umshado kuphela. Mbali yami, mbali yami. Mbali yami, mbali yami. Inkinga ziyavela, alukho uthando olungena nkinga. Inkinga ziyavela, alukho uthando olungena nkinga. Sithando sami, bonke abantu bayaxabana. Sithando sami, ngisho ungabuza umngana. Sithando sami, uzokutshela ukuthi uhleze xabana nendoda yakhe. So, please
ever since I started dating, angaze ngaba lazy. Like this, mina ngithanda umuntu ongathi crazy. Baby, this is magic, gentlemen and ladies. Have to say this, maybe nginganimema to my wedding. Celebrate the action, yokuthatha umuntu sexy. Mfake ringe fancy, taking her to places where the couple taking selfies. Lapho i-stress asithengwa, baby, ngicela ufile stress free. Yeah.